furaha tajipa mwenyewe. Sitoumia hata tukiachana. Sawa, mwamuzi ni wewe.
Nimengoja na kungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku. Nimengoja na kungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku.
Money. It's not about the love, this can't be love. Cause I don't feel love, all I feel is pain. Na kupoteza mashavu. Una change, we ni bureau. Unafanya miwa kupacha viporo. Kukuona tena ni paka tomorrow. Na tuko nyumba moja tena chidi ya godoro. Una bank kila chocho. Na stories za koziko unaruka kila kopo. Unaleta sana nyodo. Wakiweka unaweka unashindana na mapopo. Una ring shango kingo. Ukipita unalazimisha wage uze shingo. Na venye unaga maringo. Nika plata venye watu wanakupiga gatungo.
Napenda nipate wala unafasi, nipate kusema nawe kidogo. Oh mama, mwenzi yoshakoma na maumivu nshaduma. Moyo mkavu kama mkarangi ya lavu, yani dani kumvivu. Kufollow mambo ya mapenzi, kutwa kucha kuwa ndezi. Kopi kati ya mshenzi, ayo mambo misiwezi.
Nami niko ni handsome, wanapenda kutrisam. Sote tuki puff some, now things never be the same.
Go shorty, it's your death day. We gonna party like it's your death day. Sip makunyagi fanta, paka blaze. Hakuna wakushesha, tunafesha paka Monday.
Kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku. Nimengoja na kungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku.